Dai kitinol chapande jetati e jegol. Kangor woni Isa engti haa sama. Matta no gase jetati Luka no gase nai. Kude nilabe. Go. Assalamu alaikum mun sobirabe heditobe. Min kofni on be inde Allah jawmu salama giddo ko moy fama e dow do lawol gonga kungulu mabbiti. E oyeba salama gonduka be mako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande ga waddan gon siriya mon ka lawol gonga ko. Ne bi en don janga der linjila chenika. Defterende don jogi tariya Isa al-Masihu kisno o mawdo. Bana nongiru den dum nane. Inde Isa yidi wiugo Allah hisnan den al-Masihu bo lati kalimawol yunanin ko en biyangol mu Allah subi Isa al-Masihu woni kadi mu Allah subi ngam hisnugo bibbe adama digam bawde hakke amma bana ko ngiden no burna yimbe jabay ko Isa lati fakat wobbe don ko citiramo ban annabojo amma be pamay kanko wonete no ruhu jawmirawo chenido jippido digam asama nden yedi dow lesdi ban neddo wobbe bo ko nandi e limane en ardibe dina yahudu en luttube kajino mo jamu sakkito man fu e mbarimo be bilugo mo dow leggal nden Allah chenido andindo ko tammi salago pat mayde al-Masihu dow leggal latake no nder taskara Allah tilimka kao andini Nebi be kundude annabo en mako ha fahin gare kitinol chali ngone ndari no bannoy Allah ummitiniri Isa ummitaki Isa holli Allah chenido jabiji jam damo rufi ban cottari kaindingam fistugo bibbe adama digam bawde hakke den bobe kulol mayde yangada e yite bawonde Isa ummiti en ndari no wangani pukara en mako den o kolludo be attatte mako Ebe charruno mo her jure koste yakendebe bilamu. En janguwe bo Isa nyamdi be mabbe ngam holli tugobe fakat o geto. Deftere linjila don holla banwe Isa wangani fukarbe mum baki nyale chapande nain den o wolwani be hala lamu Allah. Yakefere Isa wangani fukara en buri te metenjo. Hande bo. Be bawde Allah chenido en daran banoy Isa jabbitori pukara en mum den enti ha asama en putan jangde men hande ha fasluwol mata ragarewol bindi don biya to pukara en sapo e go dilli ales di galili ha tawndire de yesu winobe de be ngimo be chujidanimo wobbe mabbe cheki nadum kanko yesu badi tibe wi Bawde ha asama e dowles di fu ndo kamaya. Nden o wiibe, nje koto inder duniaru, ngajine komo ilinjila, komo inutini jabingiwa mbaptisma hisan, mondu inaye Allah hito tomo. Bawde ha asama e dowles di fu ndo kamaya, ndile ya imbe umato jefu, onbarabe pukara en am, ongiwa mbaptisma be inde babirawo e bito e ruhu chenido. Andi nebe habe toko komi umri on fu, ande, mi wondan be moron nyalde fu haya to timode duniaru. Onnanbe ko Isa wii fukarbe mumna, o wii be, ko moinut indo habaru bello mu maide al-Masihu do gafa angale umitine ki mako hisan. Amma chalido nut ingo halkan, ban kondaru denno, Isa rufijija murum ban laya ari, moftan di hakke. Gondo do men ha yeso Allah chenido. Amma ijamdam Isa rufi. Marai saman to inaidum beberde mon fu. Gawolde Allah don wiya. Allah idi dunia rumasin. Gamajumu hoki biddo mako bajo. Komo inutini biddo o halkata. Amma o heban gendam dumidam. Komo inutini biddo kita nangatamo. Amma monu inaimo kita doimo. Gam o nuddinai biddo Allah bajjo. Bana ni kadi to nuddini habaru Isa al-Masihu weldu on kisan. Amma to on chalake nuddingo on kalkan dalila hakkeji modon. Dum wolde de kisndam Allah chenido nilani bibbe Adama. Kanju wari Isa hokki umrore nde ha fukarbe mudum. Jehe koto inder duniyaru ngajine komo ilinjila. bawde ha asama e dow lesdi fuu ndo kamayam, ndille ha yimɓe ummatoje fuu on mbaɗaɓe pukara en am. On nanɓe ko Isa wi pukara en muɗum na, o wiɓe bawde ha asama e dow lesdi fuu ndo kamayam, ndille ha yimɓe ummatoje fuu on mbaɗaɓe pukara en am. Ngam ɗume Isa wi bawde ha asama e ha dow lesdi ndo kama ha juuɗe maako? Nder jangde men ha tawreta Musa, en ndari bana noy Allah takri Adamu neɗɗo arano. En jangi noy Allah ceniɗo lamminirimo dow kala tagdi mum fuu. Allah yiɗi Adamu laamoɗo be maako ha foroy, amma Adamu soyi bawɗe ɗe. Digam nyande nde o yewi umrore Allah be nyamugo ɓiɓɓe lekki, andugo boɗɗum e kalluɗum. E ndeni Adamu woni kakirawo meɗen. Nden en andi bo to albalawol waɗi ngol haɗata dow puɗɗuɗongol tan, enen bo en fuu en hakke en, ngam en daydama be hakke, daayiɓe be Allah e teddungal mum. Amma en gettu Allah ceniɗo, ngam bindi anna bo en ɗon kolla bannoye Allah waɗiri taskara bawanɗo lornugo ɓiɓɓe Adama to maako. Dammugal ngal woni Almasihu ceniɗo iwɗo ha asama ngam rufugo jiijam muɗum, ballay haari laɓɓinandi ɓiɓɓe Adama digam hakkeji muɗum. Isa Almasihu fondamano ban Adamu, amma kanko o meɗay hakke, o laɓɗo tal e o ceniɗo kalkal bana Allah ceniɗo latori timmiɗiɗɗo e ceniɗo. Ngam majum waɗi Allah semta yewnago mo ɓiɗɗo maako. Bana ni kadi ɓawonde Isa hokki yonki muɗum, ballay haari ittandi hakkeji, Allah ummitinimo caka mayɓe, waɗimo jawmirawo takle fuu, nden halfinimo bawɗe koɗe dow lesdi e ha asama. Tema woɗɓe caka moɗon mbiyan, to Isa laatake jawmirawo takle fuu, ngam ɗume duniya men jonta ɗon heewi caɗele e hakke? Amma bindi ceniɗi ɗon kolla dalila man. Yimɓe fuu maayan ngam dalila kawtal muɗum'en be Adamu. Ɓe fuu ɓe ummititto bo ngam dalila kawtal maɓɓe be Almasihu. Amma ko moye dow tokkidirki mum. Almasihu woni artuɗo, to o waroyi masinko'en ummititto, nden timmode waran. Almasihu halkan marɓe laamu e bawɗe e ru'uji konneji Allah fuu, nden o hokka laamu ha jungo Allah baabirawo. O wostan gondi maɓɓe fuu, wala mayde, wala mettamberam, wala bojji, wala nawrumton, kuuje boye maaje fuu caalake. Nder ayaaje ɗe, ayaaje goɗɗe juurerwolde Allah, en andi be laaɓɗum Allah halfini Isa bawɗe dow koɗume ngam o laamo, nden o hiito kala tagdi fuu. Amma ha jonta woodi ko luttinimo nder ardungal ngal, ngam o hiitaaki yimɓe duuniyaaru tawon. Isa wartoyan nyandere go dow duuniyaaru, e yaake o lortoyto o laamanto duuniyaaru ndu, nden o hestitinan kuuje fuu. Sey paamon kadi koo moye laatiiɗon e kootoye ngonɗon, Allah ɗon umra on tuubon hakkeeji mon, ngartanon mo, nden be nuɗɗingo habaru Isa Almasihu welndu laarandu mayde ummitineeki maako. Anna bo en fuu seediiɓe to on nuɗɗini habaru Isa Almasihu belɗo, Allah yaafanto on hakkeeji mooɗon fuu be innde maako. O hokkan on bernde hesre be bawɗe ruhu ceniiɗo, nden on keɓan salaama duumiiɗo hakkunde mon be Allah ceniiɗo. To on nuɗɗini Almasihu, o waranto mooɗon e o jooɗoto nder bernde mooɗon be teddungal maako fuu. Amma caliɗo ɗowtanaago kisnowo mo Allah ceniiɗo neldi, o tammi wartugo kiitowo maako. Ɗum kanju woni ko bindi andinta nde ɗi mbi'i, yeeso jawmiraawo men mo asama wangan haa duuniyaaru, kanko e malaayika'en maako seedooɓe baawɗe maako, o waran be yiite huɓɓange ngam haa o hiito heeferɓe ɓe teddinaye Allah e koo ɓeye ɓe ɗowtanaaki linjiila jawmiraawo men yeeso. Kamɓe ɓe hiitorteeɓe halkere duumiinde, ɓe senndeteeɓe be jawmiraawo e teddungal baawɗe mum. Ɗum laatoto nyalaade go, to o wari ngam haa yimɓe maako teddina mo, nuɗɗinɓe mo fuu kayɗinan mo. Jonta kadi en tokkitino taariha meɗen, en dari Isa wangani fukarbe mum baki nyalle chapande nayi bawo ummitaki mako jonta en dara noyo jabbitoribe e noyo enkiri bindidon biya yake wodon be mabbe o wiibe jode ha wuro salima dene dokkal ngal babirawo wi'i hokkanon bana mbimi on ngam Yohana yiwi yimbe ngiwam baptisma be ndiyam amma Yesu seɗɗa on keban ngiwam baptisma be ruhu ceniɗo on nanbe ko Isa wi'ina en janguɓe no inaniɗo pukara'en maako ɓawo mayde ummitineeki e entuki maako ha asama o neldanɓe de'itinowo ruhu ceniɗo ngam ruhu yeeɗa nder ɓerɗe maɓɓe ɓe dañe kesum laɓɓinanɓe sembiɗinanɓe nden ɗowanɓe nder laawol gongaku jonta kadi en nani to gayere maako hedi pukara'en ngam ɓe ndena garki ruhu ceniɗo nder siriya garoyan ka to Allah muyi en daran bannoye ruhu ceniɗo jippori nden heewi ɓerɗe pukara'en Isa fuu kalkal banno iniri ɗum amma en tokkitino jangde men nder bindi ceniɗi iɗon mbiya yake nelaaɓe ɗon kawti be Yeesu ɓe ƴamimo jawmirawo a wo'itinan laamu Israila jontana Yeeso jaabi ɓe baabirawo a mari bawɗe ketaago wakkatiyel kongele ɗum daganaaki onon ha paamon ɗum amma on tammi heɓugo bawɗe de ruhu ceniɗo kuwande nder moɗon e on laatoto seedoɓe yam ha wuro salima ha yahudiya be samariya nden ha kerol duniyaaru fuu nde o timmini bolle ɗe o enki ɓe ɗon ndaara ha duuɗe cuddi mo nde pukara'en ɗo tokki ewugo mo law worɓe ɗiɗo ɓorniɓe limce daneeje mbangganiɓe ɓe mbi'i onon galiliyen koni on dari tijjo dow Yeesu o mo enki acci on o loroto bana on ngi'i o dilliri asama bana ni kadi Isa enktiri ha asama o hoti ha saare baaba maako her o ƴiwino dilluki maako darjiɗinaama masin nden pukara'en maako tawaaɓe yaakere nde o enta nyannde man ɓe paami Isa mum ɓe njaadanno e mum waɗi duuɓi tati caaliiɗi wonete almasiihu mo annabo en bolwuno haala muɗum digam dañeeki maako ha yettaago mayde maako nden digam ummitineeki ha nyannde entuki maako Isa mo Nazaratu hebbitini kala ko annabo en pillino daranɗum mo fuu ko entuki maako fuu saalorake kalkal banano annabi Dawuda andiniri ɗum ha jabura nda ko winda Yeesu wato jawmirawo nde timmini wolwango pukara'en o enti ha asama o jooɗi ha nyaamo Allah banano jangirɗen ɗum ɓawo entuki maako mala'ika'en ɗiɗo mbangani pukara'en maako mbi'iɓe koni on dari tijjo dow Yeesu o mo enti acci on o loroto bana on ngi'o dilliri asama fakat yaasobiraaɓe heɗitoɓe yande feere Isa almasihu wartoyan nder duule on taskitaniiɓe loraaki maako na e nyande man nde tatle ngi'anmo nden ɓe andi tan kanko woni mo Allah ceniiɗo suɓi ban kisnowo e kiitowo duuniyaaru ɗum kanjum bindi andinta kanko o woodino darnde Allah be non fuu o laaray nandal be Allah bana hunde jaɓteteende amma o lestini hoore maako o jaɓi darnde maccuɗo o wari be nandal yimɓe o wangi bana neɗɗo fakat o lestini hoore maako o ɗowtani Allah haa yotti maayde nde o maayi dow leggal gaafaangal ngam maajum Allah ɓaŋtimo dow kooɗume fuu hokkimo innde ɓurnde innde fuu teddungal to innde Yeesu ewnaama doole takle fuu nder asama e dow lesdi e nder joonde mayɓe tugga koppi Yeesu maako ɗe fuu ɗe teddinan Allah ɗe ceedoto Yeesu almasiihu woni jawmiraawo yaasobiraaɓe haani ndaroɗen haa ɗo hannde amma min ɗon ngelo fottugo be mooɗon ngam siriya goɗka haa keɓon faamugo bannoy Allah ceniiɗo neldiri ruhu ceniiɗo ngam ngu jooɗo nder kala ɓernde koo moye nuɗɗinɗo Isa almasiihu jaɓi mo ban kisnoowo e jawmiraawo to on ngoodi jamɗe dow ko ndaarɗen hannde mbindaneemin haa laawol gongaaku BP 43 Marwa Cameroon miɗon lornita ɗum fahin lawol gongaku bepe karan trua marwa Cameroon. Allah barkidina on den hokka on bawde numtugo be hakkilo ko malaika en bi pukara en. Yesu o mo enti acci won o loroto bana on giyo dilliri ha asama.